sống.
Ready kiss, ready kiss, ready kiss, ready kiss, ready kiss, ready kiss, yeah. Tomwagiza mbala mwezi, asa baby girl unavyonga, yeah. Mie kwako sijiwezi, wacha ni kuimbie wanifa, yeah. Wanifa mchana, wanifa usiku, wa English figure mina teke nyaki doku. Kiunoni shanga tena, miguni vikuku. Tulivyo niteka wali nazi wali kuku yo. Na kupenda zaidi ya hivi, una sura yangu va. Mapenzi nipe uchizi, nikose nguo yangu va. Na kupenda zaidi ya hivi, una sura yangu va. Mapenzi nipe uchizi, siniache kwa Valentine's Day. Kazuri zuri kukapenda siko si Valentine's Day. Nina katoto kukapenda siko sei. Valentine Day. Kazuri zuri kukapenda siko sei. Valentine Day. Nina katoto kukapenda siko sei. Ready kiss, kwenye moyo na mimi nina moyo. French kiss, kwenye moyo na mimi nina moyo.
Yep. Eti uyu mtoto na AK. Washikaji wana oji, eh, bona kumpa pejo na D-Ray. Na squeeze Cindy Jim, na shinda na mrembo. Wapekea na tupa steam, wakishua na King Tembo. Kwa kesi ya makiss na mada, ukijikuta na sis, don't bother. Ice fit kwa street na now weaker. Sipa patik na wajibika. Na tukiwa beach, hatupokei hata joki vuto waya. Tunachapa snitch, washasema kwanza mina rombaya.
Valentine's Day. Kazuri zuri kukapenda siko sei. Valentine's Day. Nina katoto kukapenda siko sei. Valentine's Day. Kazuri zuri kukapenda siko sei. Valentine's Day. Nina katoto kukapenda siko sei. Ready kiss, kwenye moyo na mimi nina moyo. French kiss, kwenye moyo na mimi nina moyo. Ready kiss, ready kiss, ready kiss, ready kiss, ready kiss, ready kiss.